Duwanga bantu bafuna mina tizite. Duwanga bantu bafuna mina. Duwanga bantu bafuna mina tizite. Duwanga bantu bafuna mina. Awungata salu 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 stablisa. Awukonzo salu salu senhlizwe zethu. Duwanga bantu bafuna mina. Ngisazonibulala bafana ngesando samahithi. Ngisazoniqeda bafana ngesando samahithi. Kiphethu fophami bafana bami. Yazi mina ngizonishaya ngofoni bawufoni. Kiphethu fophami.
Keep it to for bad, we'll find a way.